Zambia, signori, buoni, su, puasa.
Remember where you come from. Zambian music powers, don't see old.
Unadwala my baby, niwe ni mavuna, niwe medicine yanga, baby, niwe panado yanga, baby, niwe kafino yanga, baby.
Wano ni kwata endeki malaria kolela pamofena e disease, niwe medicine yanga my girl. Niwe panado yanga my girl, you are my doctor. Niwe osipito yanga, niwe kliniko ofisa puti. Niwe wonesi, takwaba na wumi onfire. Baby girl, niwe, ewan kabira. Takwaba na wumi, no. Niwe, 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 niwe.
Oh, we not wala my baby. Niwe ni mavuna, niwe medicine yanga.
Vena lota lelo mwanji za kuza. Smao ni patiali suo na chema lipsi. Vendela pafupi chipange kuka eclipse. Nikupasa lavu yonse ni za sile wandia. Jiwe ni za ita anini za pasile wandia. Yo my true definition doka mwana kamungoni. That's why ni kadwala na mungwala ni makana. Kaili ya pamanze jiwe medicine yanga. Wapwele wanisia ine ninga gene sanga. That's why olobonji mkwi na machasha. Ti awe mokji akakena wadu.
Oh, na dwala my baby. Niwe ni mavuna, niwe medicine yanga, baby. Niwe panado yanga, baby. Niwe kafino yanga, baby. Sinezo ziwe my baby. Tukunga ngale wanga, niwe solid lover. We umani kosesa, kukumutima wana mbeketa mbeketa. Kumutima wana sanika sanika. Niwe chala changa, baby. Olo nadwala my baby. Niwe ni mavuna, niwe medicine yanga, baby. Niwe panado yanga, baby. Niwe kafino yanga. Nadwala my baby. Niwe ni mavuna, niwe medicine yanga, baby. Niwe panado yanga, baby. Niwe kafino yanga, baby.
So there you have it, you have it. Mwaka J, money anta, burn it to the bed. Check your love music. You back again. We can chill this one. Alongside, better back. Moji, Wheels Boy, Mr. 202. That's it.
Remember where you come from. Zambian Music Plumbers.co.